tete pɛɛ n de wi mu ka na ɔsoro ne so ntɛ mmo kuma no ba ntamfe ntɛ ntu kuma no ɛwa atwa mu nyi wota worobare ɛwɔ aka ne atane fɛ kane ma nkɛsɛ akiri fɛ ɛwɔa ɔte o yɛ pɛɛ afiti kɛsi yɛwɔ adwuma ɔgyere fɛ kane aba ne kane ama ɛba ɔgyerɛ ntwu ba apate ɛwɔnti na mete pɛɛ yɛpɛ mɛ ɛba mfen dɛ ɛkotɔ kuma no ɛnu worobare ase mfen dɛ ɔwɔ ɛfa bobɔɛ ɛwɔnti na mete pɛɛ ba yɛpɛ mɛ ɛba mfen dɛ yiyiyi ahorow bebree ɛba ɛkɔ egye kyama ɛkpon nkuni borɔfrɛ amango pomposi akyamama yɛ pɛɛ ɛba kane dɛ worobare bɔ mmuigyi nkinyi yɛyɛ mu kɛbatɛ pɛɛ gye kasi ntim worobare ne yɛbɔ nyimsa wode sani ɛmu kɔ agya mpaa ɔbɔ nyimsa nyinsɛ kama kanyene gye adam kama atɔ ɔsa adam adede hatee tɛmu ka da mu ɛdede wo ɔlɛ mu kakra ma kakasa yɔbɔ wa ɔkye worobare bɔ kane ɔkye ne ba sɛ adam yɛsɔ kanyene fɛ hawa hawa ɛwɔ adam mka afei ɔbra kye ɔtɛkɔtɔ kuma ne ko wata worobare ba adam ma hawa bɛkyerɛ turo kota ɔdwura bɔɔfɛ oyɛ adwu pɛɛ bɛgyi wo pɛɛ na me oyikonko ka ɔyere turo wo nserɛ mdu wo fa bɛngyi ɔdwura bɔɔfɛ kane oyukigyi wo fa mfa bɛngyi ɔhyɛ bɔ kaka konko katabɔn birika menye nyempesa le ɔbagyegye hawa ɛwogye oyukigyu ɔgyerewa hawa fɛ ibare fɛ owiu ka wobare dwu afei woanyuo bare fie wokɛgyi kane owiu ɔgyerɛ wa hawa fɛ mie gyi kane oyukigyu woigyo kanya sika tem fɛ mu worobaro hawa ɛnu ɔbɔnsɛm asemo yɛ ɔgyegye o ogye oyukigyu yɛka bɔko bɛsa adam adam yi ka gyi worobare bɛturo ta yɛbɛte adam adam mfrafamfo bɔ adam wɛ mabara ɛrɛfɛ kufu dawe worobare bi sɛ ɔfeɛ owi ka ma dwua afɛfɛ nyuo fei gyɛɛ ɔkye kafɛ bɔ bɛbatɛ wo ɔgyegye we mmɛmɛgyi worobare ɔdunu efui yɛ ɔgyere asom wa hawa fɛ worobare gyere wa hawa fɛ kagyegye kafɛ gyegye fukurukum so fie nyɛ kamɛ ansa fika bɔko fika kpono paa ka kpono dɔmfo so ɔgyere wa hawa fɛ atɔ kafɛ akum so da biaa fika kyerɛ fukuru kase kafo kpene worobare mɛyɛ ka agyere adam kane dɛ nna ɛfɛ funnum asonkum so ɔsoro mɛ ɔmɛ sɛvɛgye bi kotwitwɔ tɛm bia fika wɔ adwuma ɔsoro so ne iwu ɛwɔ ɔde sɛn fika nya ɔde ɔsoro fika wɔ adwuma ka ɛbɔ lɛn kafi nya fifi asanka fika sɛde yɔfokɔ no kama ate fika wu ka fobra ayɛ sita mfon kama bafo bali ɔgya adam ma hawa bali turo ka ɔba bɛsɛ bɔfɛ nti ɛbɛkyerɛ tɔ gye bɔ bali ta bali turo ta awerɛhoɔ ta afei bɛyɛbɛna wiase kɔkoma bɛka borɔ sika bɛnyɛ nkotoku dwoo mada yɛmaayɛtɛ yɛma pikye agye fɛ adam ma hawa pɛpɛɛpɛ agye fɛ adam ma hawa ɛde fɛ worobare mmara kɔhyɛ bɛsaro ɛde ma gyi sɔ are wante de mete bebree kɛmɛgyi worobare anye so ma worobare krara so yɛ so wɔnsare ka ne kɔgye te ɔyɛ kɔ isu ruba resu Jesus Christ fe obekobo wusare isu ruba re esu Jesus Christ fe obekobo wusare ari bo inkumusu ruba re korare gbeon le wusare ena fe ruba re wusare kumusu ari bo empe omra korabe isu ari mi ari ale kore yesu nyine ari bo empe okakore sare ale ruba re kete ju nkomo prebia yafo fe no kakere nwa mo bo kokora ari bo empe sura ada wa si bebri majuma la loka o asaro umuso akoruji kakore masimpeji na opoko barobo brososo